You're with SBS Radio.
E ova ile miliona ia na maua ua mamate I le vaitafetele le Darling River I le aai o Menindee, New South Wales I le vai asona te anei. O le vaitafe lona tolu au pito te lele nei au se talia o se vaenga o le vaitafetele le Murray Darling Basin. Lea e amata mai o na tafe mai Queensland, ma au fiai I a le Setete New South Wales, le ACT le laumua I Canberra, le Australian Capital Territory, le Setete o Vitoria, ma faa solo atuai a ngai I saute I South Australia. O loo masalomia le si itia o le au fai o le limu, po le green algae I le pepe o ia, o le tele o itu ainga ia nei, o itu ainga, e ta atele I le Murray Darling River, po le Golden le Darling River, le Golden Perch, ma le ia le Murray Cod. O loo tu ua ia le minister o atina ai New South Wales, Niall Blair, le mungā la ma le vevela, o le suavai I le vaitafe, I le mamate ai o ia.
This has been due to the lack of oxygen in the water. Blue-green algae has built up in some of the water because of the low flows. There was a sudden drop in temperature. The algae died, and that then depleted the oxygen out of the water, and that's what's led to this fish kill.
Niall Blair, le minister o atina e New South Wales. E ui le talia ina e nisi o le mungā la, masuinga I le tau I le mamate o ia I le Darling River. Ai o loo tu ua ia fo I anisi le mālo o Setete o New South Wales. I le whaonga ina ma le le whaauta uta o le suawai mai le vaitafe. E langolango ina I le au fai whaatoanga. Ai maise I le vaenga o le vaitafe le Menindee Lakes. E whaatu sa ina e nisi le au fai o le suawai na pamu ese mai le vaitafe I Menindee. I le whaafaina o le au fai o le suawai I le Sydney Harbour. Ua māla awai le taitai o le tuangai ma le Labour New South Wales, Michael Daly, I se komisi suasue, e iloiloina le awala o loo whaao ngai nai le swavai I le vaitafe le Darling River.
This is an international embarrassment. We're calling on the Premier to set up a special commission of inquiry with royal commission-like powers, and if the Premier won't, I will.
Le taitai o le tuangai ma le Labour New South Wales, Michael Daly. Na whatonuina, ma whaia se komisi suasue I South Australia I le awala o loo whaonga I nai e nisi I awala solitu la fono le suavai mai le Murray Darling Basin o le au fai whaatoanga. I a nisi o I lātou, ma nisi o pisi nisi o le reporti e le nei komisi suasue o loo whamoemoe e laulawina I le pāle mene se tete o South Australia I le aso muamua o Februari o le tausanga nei. Ai na saunua Professor Jennifer McKay o le mata upu o le Business Law I le Universite o South Australia. O mata upu I le sisi umanga, e sili ona ta ua mo le manuia o tangata uma, ma e le te tau ona tuwina I le au fai whaatoanga po o pisi nisi te tele e au maia I le whai unga. O mata upu nei e te tau ona au maia I whainga mā lo e awala ini tu la whono.
There's been generations of localised management without any great thought of the greater problems that what one initiative will cause for something upstream or downstream. And this is a legacy of our whole environmental and natural resource management system in Australia. You can't manage the environment in little bits, you have to manage it as a whole.
Professor Jennifer McKay o le mata upu o le Business Law I le Universite of South Australia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.